It's DJ Dema Khufu, the Street King. You better recognize.
This shit crazy.
Kick it on the ones and twos. It's your maddest selector. Selector Dema Khufu. It's DJ Dema Khufu, the Street King. You better recognize. For more, log on to www.demakhufu.co.ke.
Yami said Dema Khufu Entertainment. For booking and DJ classes, you can contact DJ Dema Khufu on 0715-784-909-909-909.
Tano nane, kwa nini kesho? Si kesho. Tunatoka vene robi mzima, isi bros maka CBD. Endo voki mevisha drill, 254 tunachafo scene. Sindo the trend, NTV, kwa hii game sima MVP. Na kakuna mtana bishana, kamizi sides that try to resist. Tunatoka vene robi mzima, isi bros maka CBD. Endo voki mevisha drill, 254 tunachafo scene. Sindo the trend, NTV, kwa hii game sima MVP. Na kakuna mtana bishana, kamizi sides that try to resist. Kwa wala ni recognize, mini big boy uno. Kwa zisi bado unakang kwa ata kome ivisha judo. Manambli tunawa round, nika tunacheza ludo. Brush wako na slide DM, sina time ya makuro. Bro wangu alipurura stock, pia mika baki nime fitness plug. Ama riza na wananeza duju, wamepiga marag. Itabaki tutoke kwa ground, tuache kutwa malocals tag. Mahita kwendeni uko, sifanya kitu jia mafans. Tukantok jia KCC, maops era mzima tunawa ping. Tupa P au COD, battle real kwa hizi streets. We ready to risk a touch jibali, atuna pupa tuhang na fali. Dojua hii gang ni kali, napenda na mademo igeti kali. Tuko strap na makori in case ama namble wajiga sana die smoke. Tuko strap na makori in case ama namble wajiga sana die smoke. Maziwa zetu ziko fresh in denu uko na izo ndagi zenu imbo. Uta survivaje kwa jungle man na hautafuti do. Tunatoko vena rope mzima east bus mbaka CBD. Ndo mbogi mevisha drill 254 tunachafo scene. Sindo the trend NTV kwa hii game sima MVP. Na kakuna mtana bishana kamizi sides that try to resist. Tunatoko vena robe mzima, east, west, baka CBD. Ndo mbogi mevisha drill 254, tunachafo scene. Sindo the trend, NTV, kwa hii game sima MVP. Na kakuna mtana bishana, kamizi sides that try to resist.
Makuno mevisha drill 254, sima number uno. Unezo liza number uno. Mina dai cash do, wap, adi ma euros. Deep off ki anon ti, man, agagali o mi. Kwa kichwa nina ma alphabet, ABCD. Stay tuned kwa hii TV, na team ina shut down CBD. Na marapa kwa week kwa street, amu kudungwa BCG. Stay tuned kwa hii TV, na team ina shut down CBD. Na marapa kwa week kwa street, amu kudungwa BCG. Niko joke kwa scene, mkono zinarushua right and left. Kwa street usbebe ufala, go hard catching ya BMX. B-boys tunaenda viral, breaking news kwa CNN. Na ukileta ujinga kwa mbogi, unapigwa X. My bro, this life is crazy and welcome to the city of sex. Awa sayo wamekarima knives, kings, for defense. You gang yo kwanga safi. Who's to tempt? No offense, nah. Okay, I'm touching up on boogie.
King Rio took a bro. Figured. We only kick that loud. Foreign the bud and foreign the missing. Kuku no snaps allowed. Toko jikoni cooking up bangers. So we talking foul. Ali die Morio only last minute. Beam, go to second round. King Rio took a bro. Figured. We only kick that loud. Foreign the bud and foreign the missing. Kuku no snaps allowed. Tuko jikoni cooking up bangers. Say we talking foul, Ali die Morio only last minute. Babe, go just second round. Yo, babe, go just second round. Washaka staff to Leah. Wachani stretch ni dishi kanjuku bana. Wachani chapeka bia. Umechachisha sana, wachanga hizo tabia. I'm finna smash your peer. See at you join na kuanga fisi man. Udini I'll disappear. Talking that shit baliwa. Talking that shit famiwa. Tuko mawimbi bogi nzima. Tuko machingri wadhi wa mezima. Niko DM on the lolo. Atipo if you waki ni nogo. Sibogi itapata solo. Mabare mateke hinomo. Yo, gonga she tell me she love me. She been with the homies a vicious psycho. Revision we watch my bang and my hitting ones that she beat like Michael. And I shanga juni lim ghost ki Casper. Sifu imboka idol. Dema li dati afike sleep over. Do drop body subscriber. Cinema KLB kwevade my opa ko J.O.B. Cinema young OG to keep it and dumb have MTV. Peng from far but far from peng my G. Tabidu me saka mi wani saka mi deshe. Watcha my kali watcha my ringo leoni konyagi. Chingri utupa bro figure. Me only cheek that loud from the bud and from the missus. Uku no snaps allowed. Tuko jikoni cooking up bangers. Say we talking foul. Ali die Morio only last minute. Babe go just second round. Chingri utupa bro figure. We only cheek that loud from the bud and from the missus. Uku no snaps allowed. Tuko jikoni cooking up bangers. Say we talking foul. Ali die Morio only last minute. Babe go just second round.
Ali lala mteja. Getting mdomo for promo na that is a no no. We pulled up a keja. Woke up he posted on Edgar. Woke up his d**ks laying on a stretcher. Pockets vati men on a key major. Ligini kumans and ligini major. Up near prop to na chop come a crop. It's a bidi at a let we sing. He flowing up running my jeans. Killing my girls they be looking on me. Smoking that loud nike lele. Woke up the neighbors like a routine. Ali dining goja round two. But I give him a knockout. That's my cue. Dip ooh. Manze cheki yo uma. Spitting the fire we burner. They chanting olua olua olua. Wash him up now, afua. Praise you to Lipakadua. He only na uwa, yeye ni queen. Mina zua, kazi ni pua.
Chingri utupa bro, figure. We only cheat that loud, from the bud and from the missus. Kuku no snaps allowed, tuko jikoni, cooking up bangers. So we talking foul, Ali die Morio only last minute. Babe, with a second round, Chingri utupa bro.
Ndani ya gari so mikatere. Unaringa na venyo konyuma. Naza kutuma nsichafue puma. Msupa na itu auma. Nili kuslice na nikaka uma. Kumbe upenda gachuma. Alijinai sofanya na nuna. Ativiki napenda yo swag. Mibibi napenda yo nyuma. Nikona mapesa kwa bag. Nazweza kutiba po mali unaumwa. Usiku ya penda gigiza. Ndomana mi pull up na pizza. Kinduki waki alafu master unanimaliza. Jushoti na piga kachweza. Buda juu nimeomoka. Na fair silipagi chweza. Uba juu nimeomoka. Swaga ningori na dunga machain. Buda juu nimeomoka. Na bado ni kweli na kunyo madem. Buda juu nimeomoka. Buda juu nimeomoka. Buda juu nimeomoka. Nasema ni kweli na kunyo madem. Buda juu nimeomoka. Swaga ningori na dunga machain. Buda juu nimeomoka. Na bado ni kweli na kunyo madem. Buda juu nimeomoka. Buda juu nimeomoka. Buda juu nimeomoka. Nasema ni kweli na kunyo madem. Buda juu nimeomoka.
Miswaga ni ngori na kunywa madem. Wenu pige dhafu wa moke. Toka tupate pia sisi toko yetu. Tulia chakutrapuko kote. Vile tunaspray smoke kama doom. This end of topic maroches. This is wins and losses. Street tuna hawk. Tukitake lots of risks for the bosses. East na pumzika fiti. Nikani melala jela zote Mbakasi. Rapping ni mzazi. Still sindo hupo na ngambling zote za Wasafi. Mula la same takitambo. Mze mzima provider. Sizi kwa mrazi. Nilembua mini savage. Kupanda stage na njumu za designer. Sito zote na wafuasi. Last victim kwa crime. Kitu aliona ilikuwa ni mashetani. Jutulimpula. Hashtag excellent. Ilikuwa perfect timing. Eastlands mali tunaishi. Parents wanabari their kids. Venye mademu wako abuse these streets. These memories nani pay a tease. Promoter alielewa kwa sana. Mwanga mavitu za kupunguza ma stress. Nasikia show ilikuwa lit. Hata after kunguzia event.
Swaga ni ngori na dunga ma chain. Buda juu nimeomoka. Na bado ni kweli na kunywa ma dem. Buda juu nimeomoka. Buda juu nimeomoka. Buda juu nimeomoka. Nasema ni kweli na kunywa ma dem. Buda juu nimeomoka. Swaga ni ngori na dunga ma chain. Buda juu nimeomoka. Na bado ni kweli na kunywa ma dem. Buda juu nimeomoka. Buda juu nimeomoka. Buda juu nimeomoka. Nasema ni kweli na kunywa ma dem. Yeah.
Buda John iliondoka. Na shora na dai bakora. Skimbi kumbe akomboka. Dema lintia wakora. Pula kijani. Ati ya uchi ilitumtu moja. Buda ni shaju cha toja. Kumbo kiche ndo maboa litoka. Buda ni poro. Mtani noma. Buti libidi mesoma. Vila ntali nangaboma. Kata kami nimekonda. kula zenye zimenona. Nikipata mboka na umoka, uwezi mpata kwa Corolla, ey. Buda always niko waki, nyi mnacheza, mini kwa kazi, ey. Chungo kitembe mtani, hapa ni ngori maboya kwa laki, ey. Mini ya China na jaba, mina mogoka, hati patani, ey. Buti za China jani, hata kama uwezani, ey. Ita maboya na kada, bila na washa, hizi vichaka, ey. Mini boy wa Wakanda, sisuki na stories za mboka, mboka, ey.
Hey, mapetko, ndio bani ya kibonga na let go. Pa, pa, mateso, mabisto, wakora wa ghetto. Sha, sha, kwa keto, napika changanda ni rento. Ni mapepo, snitch alibicha kakanga darani kwa esto. Mini meo mongo, kutishipeto na peta kuchocha. Na kumbuka mada kenda kukoto, hizi ni chini ni choka kutoto. Malibonga mingi ni mapika beso kundoko. Hapa keta kuka kuna wera, kuna taka jeli mbaka toho. Na vile maskili kutikwa kwa rende, kuzi jomi ni mokoko. Nilibambo na jeli.
Nasema oi, 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 Johnny kubaya, Johnny kubaya, Johnny kubaya, Johnny kubaya, super dirty, nini jama ni ulaya. Johnny kubaya, Johnny kubaya, Johnny kubaya, nasema oi, 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 Johnny kubaya, Johnny kubaya, Johnny kubaya, Johnny kubaya. Oi, taretu msafi mbota diura kishwa mawaya. Johnny kubaya, Johnny kubaya, Johnny kubaya.
Johnny kubaya, imba kakwaya, Cobra ni king, bazu ni giant. Tangu tene brida minisho twaya, leta zogo nota pinyo na playa. Slap game nimesimama kwa daya, sembe na mala na kunde kwa daya. Tabia za bahana ngo za Diana, zitafanya nfate dini kwa saya. Nikikafunga na kopija lango na pull up na bima kwanza ki drop top. Mkwela lijifanya high class after mechi seli dishi ma popcorn. Kwa shingo waya zimebeba makara, choi mifura kwa mbosho. Bila unapupa kare power race undertaker na wapiga ma tombstone. Vile na wasua kama box X, nige maziwa na ziyo shanga tuna top X. Itabidi wamejua bado zile chosen. Opa ni chukwa dania tank kama Cohen. Niko fully loaded, sijai kosa content. Delivery noma misteri na fikisha doorstep. Tuko tuma moshi kati kofi ya rocket. Rido umole kuwa shua hii ni problem. Na sezi ngoja kuinvest mamita. Zitaletwa na ngoma na piga. Takla na igeza kanisa. Tuma posa inapata na sifa. Kasi TK ni bring kwa speaker. Piga mrazi na chupa kwa kichwa. Mina pata baraka siki smart. Wengi wawa likama wakapita. Sini shocking kablanka we bado unambo. Gimina zoza one man. Lini head bada di staff una nyamba. Na nachia depa na princila wama. Niko bypass on a fight na kanyaga. Jukuna maganji na fuata langata. Apo mnetio na hitigi sana. Na tukipatano wako nava.
Nasema oi, 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 Johnny kubaya, Johnny kubaya, Johnny kubaya, Johnny kubaya, super dirty, nini jama ni ulaya. Johnny kubaya, Johnny kubaya, Johnny kubaya. Nasema oi, 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 Johnny kubaya, Johnny kubaya, Johnny kubaya, Johnny kubaya. Oi, taretu msafi mbota diura kishimo mawaya. Johnny kubaya, Johnny kubaya, Johnny kubaya.
Ganda ni chako kwa shoto imefika jo Johnny kubaya. Mini moto na vile na wasan, Johnny kufaya. Tuliono kizo za nandechu kwa ajuka Johnny kuhaya. Na vile ushoda na gawi yo maki uje Johnny man. Brida lenisho ojini na banga. Nkama mbia chuma maniga I got you. Na jistaki ma stories ya mbanga. Vide pigi mchana sababu ya kafchu. Lazima nipate briefing ya mutai. Nijue kesa skapi sofa apa nai. Na Johnny kiuka toto jifanya sorry. Lakini ndani ndani utakuwa na furai. Nikabide ni harakishi ndo nisore. Isi para misto sinilete. Ata mukilalamika mina tambulika. Sisi choma picha ama pepe. Na nyikwangu vinyangarika. Namba chapa vita na mkikasirika. Ni wateke ni wanyanganya slim na timba. Na junyini majinga ni vibare tumba kamini tosheke. Na mina watafuna kama PK,
PK,
PK, Jamba na Joti na ingoma lazima iwa shike,
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 shike.
Mababi mangoki kola bonoma omolo na TK,
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 TK.
Mafala watoshi na kani bas basi muwe tishe,
tishe.
Tukushirishe na ile pese Valentino Rossi. Tukifika basi ni nuru tuko kwa teli kwa mbulu. Kutoka Nyeri tuburu maka Nyeri tumukuru. Tukimaliza na nanai tunafika na kuru. Na juisi kazi ya bude bude tuwa ushuru. Mashode wanalia u that's a bad man, hey. Bonga taka tuku scoop up na dust pan. Red carpet tunapula up na mashdown. Luku ya kikomba tumepulizi ya basman,
yeah.
Competition imerushwa kwa trash can, ah. Nima studio mumekuja kwa half term. Even though vile na malizi ya OG, motherfucker, nime pull up na
tattoo. Nasema oi, 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 Johnny kubaya, Johnny kubaya, Johnny kubaya, Johnny kubaya, Johnny kubaya, Johnny kubaya, Johnny
It's DJ Dema Khufu, the Street King. You better recognize. For more, log on to www.demakhufu.co.ke. Dema Khufu DJ Academy, home of talents. Like our official fan page, Dema Khufu DJ Academy, and be part of our community.
Avoid those people when you kusaidia hawezi kujenga. Avoid those people juzi nilikula moro distance wakahepa. Avoid those people, I put the cold Nairobi still na roesa. Avoid those people, life ni bure survival lazima. Avoid those people when you kusaidia hawezi kujenga. Avoid those people juzi nilikula moro distance wakahepa. Avoid those people, I put the cold Nairobi still na roesa. Avoid those people, life ni bure survival lazima. Kuna msaliza pena jualipura, tunauza nyama ya paka kwa mtura. Naziuza mimi na bena, do tunaporura. Ati niaje dosh na roll na manzi na nichura. Niaje na nidosh, tunge mpiga picha but alificha sura. Ndani ya poto nilifall, na nijua chingri. Oko wapi niko na ndenga na city kuara. Fuck it, nilifall in love na nigri. Usoi toka mbeshege, hiyo ni swara. Avoid those people, nilijam sansia kahepa. Avoid those people, Adam nilikuwa materi but angependa. Avoid those people, I'm cold in Nairobi still na roesa. Avoid those people, kuna madhani ya mwokote ya kibeti but anginita thegi. Kuna sema nini brother, tumemwoket kukublaze blaze. Na sweet is unirunda na be, peremende zita kurunda re. Saizo kani kwa macho nyanya, alitrai kunishika time ya Obama. Jump on them uko Obama, walichifanya wanakula nyama. Naibia Paul kulipa pita kwa show vile kamare imeshika. Au ni wakuland, walipotea tangu zile enzi za green card. Riyomo ni dead man na natembea, kotko aligongewa. Last mile by execution, huh? Aliponea. Drunken master kimunga swe, motherfucker from yesterday. Bada silas madred mucha pambaka na nitabe. Anadai yoni ona beza jaiju wangamini mnyama bed. Si utoka siaka mzee, wakule vumbi siatfiki bay. Quality shook in fact, usikuja kuna idea scout oi tukis. Drill team kuna sisi waze, alafu kuna omarukis. Yo, dubi, si watu tuping case, kuna ukame, si watu shtuki. Jiji, nyuma hizo building dead, amekuona kapata shugli. Model shukwa kamoket, adi backbench kutunusa vidole. Si washa ma foreign, every morning tukiendanga kole. Nikiwa ma drugs, me keep it simple, bo, wezi pata vasca ujalipa dipo. Pirate ulimtoka iPhone, tukamocha zero bila ta earphone. Avoid those people, wenye kusaidia hawezi kujenga. Avoid those people, juzi nilikula moro distance wakahepa. Avoid those people, avoid the cold Nairobi still na roesa. Avoid those people, life ni bure survival lazima. Avoid those people, wenye kusaidia hawezi kujenga. Avoid those people, juzi nilikula moro distance wakahepa. Avoid those people, avoid the cold Nairobi still na roesa. Avoid those people, life ni bure survival lazima.
Ushaiba na light skin kapata extra pressure jurende ni ronga. Mrazi aliingia box ni mponeo mali na vile nimekonda. Mtani ni genje kopro na geri, wana different slogan. Slim alibambo beli litoka, na boya katoka. Tuesday morning nishawasha kishada, ndo munga napiga. Asha ningisha orosho, bag ni thao, safa na shinamona chafuliza. Mina mastana ni hotbox, msala lithani ni meba kumi ni probox. Tunatingisha bali na chrome ki handax, eh, tunajua hii ni fomo. Rende nilisikia kuna msana tisha, juu wakati mempita. Lakini nasikia masocialite mboka kiisha, survival lazima. Nilikula mali ya njoro, jujora lipiga makali ya kazima. Nimpiga kiswelia mtambo, rameru na socha likiba. Buti ni preacher, goda kibongo na juu utasikiza. Rende ni ronga, buti ni edi familia, shark mifika. Buti ni preacher, goda kibongo na juu utasikiza. Rende ni ronga, buti ni edi familia, shark mifika.
Kwa majina ni Papa Fadela, warazi wa usukani aje nilipenya. Nikikafunga leo na sepa, ambia wasoro wa mkonti December. Mini mirako baby nasema mokoro wa mia lishika mimba kwa kesha. Kuna mzela lijifanya sela, tukashika stock yote katinga thewera. Kuna shugli ya itakagi mbogi, bado kifu waibishagi hodi. Nilichokaga na window shopping, skizi wanalipa ni ovalie the clothing. Nikapenga kana nchoma lips, we zero na sisi Julie trip. We si guangi buda we ni bitch, kompeni kompeni na kompeni stiff. Ah, breakfast in bed na nikona side chick. Raboni na stew ina curry, heni na cook juwiki. Kendi ni shwari, shati Versace na imepigwa pasi. Tangu enzi za day care nilikuwa natoka watu ima bano. Walishindwa kunihandle ka sufuri ya moto. You know the boy been stubborn. Avoid my follow mejaa, ujinga ni ugonjwa kupona ni struggle. Nikipula plazima uta notice, mi wonekana katwoli in purple. Na hii dunia ina mambo, nikisota na kinda kid ni ngambo. Niko na TK bado top 3 kama jezi ya Carlos.
Mi roll incognito, jicho nyanya mfuko nzito. Madigaga azambao jumiwa na avoid some people. unafaa kujichunga wadingo na makago wanga za imbo makarao watapiga na pingo na dubis na machingu Nairobi hii kudiambo kwa traffic tinga mawindo hula rada tafuna rido ama utameza maride promoter junkie mwenye show make sure amekudunga kadipo ati concert bila malipo avoid your risto unafaa kwa avoid those people watakwekea mchele kwa disco watakuingia mbosho ukishachemsha unafungwa chipo yule boy was snitch. Nasikia yeo ndo nyo info anajua na mafaivo ndio kwa maana yeo tembe yanga na pisto oh leo staki matembo niko maji kushinda migingo itabidi ni yanze kudetox yani kupunguza stingo waba imenifika shingo ndio kwa maana niko indoors na tembe ya mtani kitikto shhh avoid those people avoid those people kunye kusaidia wezi kujenga avoid those people juzi ni kula mwati sasa wakayeba avoid those people avoid those people avoid those people avoid those people life ni bure. Avoid those people. You say they always be jealous. Avoid those people. You say they come on with this so they have. Avoid those people. Avoid those people. They know this thing. Avoid those people. Life is poor as a
revolution. Yo. Ikiaribika ni dati kwa tunafix na tumandika ama op kwenye list W7 tumemiss MC Scream na mix sina side but siupiga malin pigalin pigalin cheki right left ukipigalin usishike hadi tenje ikiring na mi misika penta bap miupenda kudrill wo. Ikiaribika ni dati kwa tunafix na tumandika ama op kwenye list W7 tumemiss MC Scream na mi sina sight but siupiga malin pigalin cheki right left ukipigalin usishike hadi tenje ikiring na mi misika penta bap mpenda kudrill tano nane boom ai ikiaribika niga sikuwa tunafix buda uneza kamia tips onemi neza flip ni Nike full steps checky kicks wapodai kuhanga nyinyi wanadai kuhanga sisi hii gang iko strap na mashadows go kwa wingi kwa drill mi kwa jangili that's why mi upiga mask ndo ustue ni mimi kila kitu inenda smooth na ina move kama shini maguno jpin matool so si act jovi silly kila kitu inenda smooth na ina move kama shini maguno jpin ma so si act jovi silly ila chana na marol squeezy john makora key tukisnadi joke wa scene so unajua ni madabo V V V V I P I nipiga lean so unajua una follow me fam tupiga lean so unajua una follow me. Ikiaribika ni dati kwa tunafix na tumandika ama op kwenye list W7 tumemiss MC Scream na mi sina side but siupiga malin pigalin cheki right left ukipigalin usishike hadi tenje ikiring na mi misika penta bap miupenda kudrill wo. Ikiaribika ni dati kwa tunafix na tumandika ama ma op kwenye list
Moroto, I'm a fall in love na rookie kutoka Titan gang girl you fine I wanna give her the moon hey nime cheesy I'm a fine kele ka full but it's cool baby girl metoko moroto I'm a fall in love na rookie kutoka Titan gang girl you fine I wanna give her the moon hey nime cheesy I'm a fine kele ka full but it's cool but it's cool but it's cool I'm your fool I wanna give her the moon, eh Kama gunsa na kaka Looney Tunes, yeah Wagani na rhyme na era, oh yeah I'm a haters, baby girl, hold on tight Wanna take you on a flight I don't lose you for my sight Even when we fight, eh Can you follow the rule, baby girl Life's a But I'm ready to rap just for you Don't see you chote na cafe Design a lot, oh na 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 Nika slim, eh Nasi nyaru Cut your simu, let me call you Kata simu, let's get it Baby girl metoko moroto I'm a fall in love na rookie Kutoka Titan gang, girl you fine I wanna give her the mood Give me cheesy,
urubanin.
Chanda masenki wa senge, prezo mamende, riswa riswa. Waroro wa uptown na sinata brado wa bebe wa bebe wa bebe. Nataka pia life ya kiposh, etc etc. Wespoko tulienda, leo nyanga potu li msupply machevra. Mrane ringita machingriza zote yoyo lebi center. Saini dosha na liskeroshe, RIP tetra. Change skin kama Vera, hit and run dead bitch kakadera. Wopo zabe na unahela, weni mwizi mtu wangu saka wera. I'm among the chosen. Hawana hali ya kwa cho. I come a party, mpunga na essence, vina na iban kwa church. Utiaji, that is a big no, for sure, for sure. Asa pando place, neza cheesy, mtajwa ni na, nando na run the show. Nili bitch foreign, bitch watamu, tena mtamu. Nika mshonda ni step to come, akasema, anataka Kenyan spam. Mjoro alitoka kipofu, tulimwekia mchele, akatoka pofu. Zangu ni madaga kwa kitofu, mtota kumadana, akalash ni kofu. Kuna maritheo kuhisti kugenje, zinapia wasela machungu. Ada sisi nilete, sisi tisha sela mkwa 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 Chanda masenki wa senge, prezo mamende. Riswa riswa, waruru wa apta unasikata brado wa bebe wa bebe wa bebe.
Dema Kufu DJ Academy, home of talents. Like our official fan page, Dema Kufu DJ Academy, and be part of our community.
Kabalas my fall, John the black man is a good group. Tunachapa na podo kikolo wada ndot negia show. Smamishwa ro, ukuleta ngoro. Tunafanya kakorio kwa dance floor rada kukutoka do. Huku down tumekula moto kama shaka zulu. Ambia rais aji uzulu, mtu wangu jondo tupate uhuru. Ishi life kuomoka, tunogopa fsota, tawitisha lunch na soda. Nilivunja James njuguna, nikapata duru sum, nikatongle moja. Sansa kustenje, nasemekana liba komenje. Kulwa kibenje, nasikia chali yako mgenge. Atutaki usenge, spray zo mamende. Rongrende, rongrende, toki come through, jege masansi wa kwende. Onfinya kende, chapsit
Wizi mekwa legal na bado anajiona Ronald Reagan. Hati uneza macho siga lakini usimarwe na kiingwa tuko. Chingdo na click tumetoka kunyweta pima. Kauna point tuma pin ta kutoke na pinpoint kwa marima. Sibo tulisikia 3 shots maitha magiza na ronsa 9. Big court no niweza jificha in case kwa rodi kuna mbari unapita. Mamu usismame kwa speaker even though si ujua zako zmishika. Hata step tunda kwa pika pesa bulipiga ni kazi kufika. Ingejoin na kada kufighti shit lakini bado nge kwa pandi ya wije. Wani deport car una ID na lafu wada ivenye sin ID. Business nini kama ingizi ganji ya DC radi. Come clean ukingia westi lakini ukiwadi make sure mejipini. Miuha mana pedi spendi ile maitha na piga na pika. Mr. Masensi weekendi, nyimki kata miko maslip. Mweke kwa freestyle msome, na kicheza na ganji yako mkill. Unatukujo kikrip na unakam kwa krip, ona sauli madoki still. Bro kwa na pen kwa pen, soili bidi ya mechora kwa ukuta. Daniel kwa dena skeng, na unakuna mtu mmoja takufa. Toto peng lakini wezi ya mini venya na kula kikunga. Fistfight unakuja na kucha, we ni mwere na naona utanyuga. Rizla na stula kwa dila, oh my god na skia zimeisha. Zinka na unamkula, kwani umekuwa kaka biwa Jesus. Wathindo uneza nikuta, nikichagua maluku diriba. Siwa akopiwa, labda kwa dawa na chemisha birika. Naiba uleza tawapima, juwa koko payroll yangu magifa. Nimetoka kwa noma timba, na tasja paylon ya maticha. Na dondokea masimba, from 17 to 14 sita. Kondokea magirimba, mekwa kinifuata nyuma na dinga. 2 year old alipigwa kuni, kama kisauni mtai na uuni. 1 month itembei na kikundi, kama ni yako iwache itarudi. Riomo alifini wangumi ya kararuka, saya megeuka fundi. Na taka uskaka sudi, mokash kama Joshua kutuli. Phone snatched up on street lutuli, spoon fully.
Kisha tuzungushi mangoma itau kwenye MP3. Ile kitu walipata ni ukedi na show. Iko na early fit. Tunataka exchange with kate mayolo show zote MTV. Lile designer washa makoro mebaki kukujiwa na DPP. New excuse ya tuzungushi mangoma itau kwenye MP3. Ile kitu walipata ni ukedi na show. Iko na MTV. Tunataka exchange with kate mayolo show zote MTV. Ile designer washa makoro mebaki kukujiwa na DPP. Kukosa domani kujileta kipindi, juma fansu na smama. Unatabia mbana, tabia mzuri, nizi slab zote skashkana. Life ni real, kam call back, squeeze it, excuse me, miss me ni wuzu. Mr. Mawash wash, mosho moja, huh? Mr. Mamristi. Kahira kamimi kalidayati ya remix, nikam show endi ya remix. Morio alidayati jean, nikam shkia Guinness na Gilbis. This is how I do it, ki shang mtani na ngeos kwa nudhi. Malaya kamble na ondoa upuzi. Unataka ishengi sikike mayolo show zote MTV. Ile designer washa makoro mebaki kukujiwa na DP. Uradi unifuata mangware. Nikani kosolo kwa planet. Nchele tukusanye wallet. Kanisa naenda kanyare. Lazima oti leo na tip. Spending imekuwa nika routine. Kiatu ni ndechu look safi. Regi usiku CBD. Ngeo sunishuku first date tulifanya dani ya VCT. Yeo nipiga usoro utadhani ni karia. Iko kwa CV. Man on the beat. Rio. Au kipenda hudini. Kana West wa hang of music Leo Dean.
Sinwa show mini thug. The current carry me. Masha shula indica. Already spoko system. Ali die tuende mta. Dani ya mini nika chisling. Wana yake hana luck. Ongeze bea remis. Unakimbiza chogo natumia force. Mini rushia maindi. Alikuwa na mtoo mbele ya mob. Nani heli ingiza baridi. Si ushinda mechi ngware mbaya. Before wapike firimbi. Mi ushinda kwa plot. Niki stoni mini wachi ya mabibi.
Ni squeeze tuzungushi mangoma tau kwenye MP3. Ile kitu walipata ni ukedi na show. Iko na MT6. Tunataka ishe ngis. Ike mayolo show zote MTV. Ile designer washa makoro mebaki kujiwa na TPP.
OMG ni RIP kwa ma OPP. DVD ni kikindaga MP3 CD pale CPD. Pull up na RPG na ki M16 kazi safi ni na OCD. CID wana CID hawezi nipata nko VIP. MIB lakini magwanda ni LV. Sela V, I had to be a hustler and MC. Street tuko MIA, lakini unatangaza kama TMZ. Shule ni get my A, wasupa wanataka ma D.
New excuse ya tuzungushi mangoma tau kwenye MP3. Ile kitu walipata ni ukedi na show. Iko na MT6, tunataka ishe ngis. Kike mayolo, show zote MTV. Ile designer washa makoro, mebaki kujiwa na TPP. New excuse ya tuzungushi mangoma tau kwenye MP3. Ile kitu walipata ni ukedi na show. Iko na MT6, tunataka ishe ngis. Kike mayolo, show zote MTV. Ile designer washa makoro, mebaki kujiwa na TPP.
Swa again.
Niko na mende makumi kwa club. Na magunu wangu tumejam. Chumba biza kwa all around me. Kila mahali kwa club ni kitana. Wakamwa ni kichafua. Hizi size maguna wakab. Kwa veti kishika na maklan. Lebo trouble na Johnny kubad. Tunajua tuna shut down clubs. Wakicheki joa na run. Lazimu kwa smart kwa streets. How hard we jota lan. Wanadhan tunatrap for fun. Nelpo kama Al Shabab. Uwezi hang na see. Yusikihi ni bad with club.
Wapi, wild wild west. Deni nani unabang your chest. Let it go just like the best. I keep the loss, now I'm the boss. Yenga and shit for mama at home. Na zonke majengo mingo home. Tudogo sayana mahon. Suma simba to make mahon. Na try to get some cheddar. Ngo ni put some food kwa meza. Penga na nbembeleza. Nelem the beach. Usiache food kwa meza. Nkidungi atenje ndaenda. Anajua minte pachesa. Get the cash to get the cheddar.
Niko na mande makumi kwa club. Na magunu wangu tumejam. Babiza kwa all around me. Kila mahali kwa club ni kitana. Wakamwa ni kichafua. Hizi size maguna wakab. Kwa veti kishika na maklan. Devo trouble na Johnny kubad. Unajua tuna shut down clubs. Wakicheki joa na run. Lazimu kwa smart kwa streets. How hard we jota lan. Wanadhan tuna trap for fun. Nelpo kama Al Shabab. Uwezi hang na si. Usikihi ni bad boys club.
Raise the goddamn roof. Sindo waze wa mijengo. Na vile na bonga. Buda utajua tu nimetoka majengo. Machishi wangu ni madingo. Kibuki tunashled na magongo. Chaf zangu zote usongo. Karao huku ndo hutua hongo. Na tusua kila pengo. Malenga mwenye malengo. Lilise tuza magendo. Pesa sila bundu kigongo tu. Club dole dom tindo tu. Gang zima ni marui tu. Songa kando nye mahoopsi tu. Izo yap yap kutu
kwa tu. Ati mimsem humble. But all time najipata kwa trouble. Amefambal kwa bad boys club. Usijali baby girl love play. Yo handle play yo. Gori zina kamara mbili. Mamande mwakumi. That's double trouble. Gori zina kamara twice. Yoneza tupa kauna mambo. Siku skin my beats kwa headphone. Na sija cheesy minko normal. Vintano nane yongo ngoni. Na ukigamba utapikwa chobo. Ni ukweli sin manyota. Shine ka start na shine ka goro. Selfish food ni no more. Show izo skills umekam na kombo.
Shamba ni pati na wana. Inagala wama. Spandi kumeto my nigga. I got a gang on my side. Mombasa tonight. Hiki tu ni special my nigga. Fuck what you talking about. Swap gang be the talk of the town. Swap gang on the rise on me. They already told you we ain't dropping for fine. Yeah, mine don't like no snakes. Been killing grass. It's my confession. Cops wanna get me coffee. Soul is watch and locations. I told my gang let's get that cash and split that on vacation. Fight this up to compelle yao. Leo is a big boom detonation.
This set on a nani mezoza. Tiki anza ni tusa kachoka. My trouble na link in the streets. One time tuna pull up na chopper. Mempaga to deal na my broker. Wanadhani tumelala kwa blocker. Nafichanga weka makoka. Nasi uko with the bitch tumezifanya. Si chocha na masela na mashota. Sheret na ikanda na shoka. Tikisa tunasini na mamopa. Auto zima kama boy wa ocha. Wakitok tunasindwe toka. Tunamashup kama marokta. Nakauteki kama
spot. News. Short one gongo wa fuse. Allow me to reintroduce. Trouble don't give a damn about rules. Watch out. Don't step on my shoes. Chukudu kuliko loose. Check it under. No time to lose. Ado ado. Aina pressure. Imkitinga. Situ na kesha. Swipe gang deep boys. Mad clan games. Him around this. Try to remesha. Back then I walk on a vision. Coming live from the hood. Tuna waonesha. Watansu wa soro. Warazi wanoko. Watch it. Rada ni yangu wakomesha.
Niko na mande makumi kwa club. Mina die on a trick up, hey. Mina die on a trick, I'm sick. Your position is for more active, na jama. Mina da play, play. Kuna jeshi na ngojo wa gay, yo, ah, niksha pes. Kuna jeshi na ngojo wa gay, yo, ah, niksha pes. Mina die on a trick up, hey. Mina die on a trick, I'm sick. Your position is for more active, na jama. Mina da play, play. Kuna jeshi na ngojo wa gay, yo, ah, niksha pes. Kuna jeshi na ngojo wa gay, yo, ah, niksha pes. Nilisha zai deka we, zanko lati kuwa na we. Aga bigi na shake West. Mind games na play catches. In feelings na down na stress. Na commiss na CGS. System ni Mr. Puffer bambono na shinda kisikiza ya friends. This time sikushiki we go, go, go round in a collect. And kwa sure did to come back. But already nitakuwa ni my left. My dog niko sick of this love. Nita back in my end of covet. Kila sana nasikia kuvent. Na vitu na top chest, chest, chest.
Double S coming in double. Too fly, I'm giving them trouble. Boys in the back can touch them. Cat too fast, got a buckle. Girl too high can touch me. None of them boys tryna pass me. My shoe that I fancy. And the shoe that I want see. What they really, really want. Go silly on a silly, silly drum. I'm on and I get it done. Let's go, I'm with it, man. Boss like Diddy, Diddy, man. You better stay still, man. So take the fucking wheel, man. To the job. And it's till done, nigga.
Me not the only trick I'm set. Your position is proper, active, not jam. I'm blend at a play. Kuna jeshi na ngojo wa gay. Yo, ah, niksha pes. Kuna jeshi na ngojo wa gay. Yo, ah, niksha pes. Me not the only trick I'm set. Me not the only trick I'm set. Your position is proper, active, not jam. I'm blend at a play. Kuna jeshi na ngojo wa gay. Yo, ah, niksha pes. Kuna jeshi na ngojo wa gay. Yo, ah, niksha pes.
Mpo fulani anaitwa Amelia, anapea chocolate na vanilla. Kwa samu wa joko wa high chichetti. Ngongro diko busy wa line. Mpenda na thani na cup. Nitiga para bro ni endo cup. Many and many separate. But the comebacks in kwa better and greater. Suwote tukwe maboss. Inshallah ita happen of course. Kusikia beat sometimes na dozi. Dress ya wa shike uko cost. Tulia Jimmy nita kukol. Nimsuka kaingia job box. Kipatana no remorse. There's no remorse. There's no remorse.
Picha lifanywa kichungi hadharani usia saka kuja in person. Oda ya shoot tukili kuzaa matunda vijano na pona na passion. Bro kwa mneti anajitapedi wangwai na jina kamili ni nation. Nalibambu wa kichwa mangwai lakini kwa hobi wakandika arson. Yeah, inoma videdli ya ukulanga maragwe shimola tewa pale mneti. Nmeja za manid kwa DM natalitewa mechi ni friendly. Alidhani taka mapema mini kachelewa. Luku ni trendy nilioda guchilo budget nikaletewa. Kujifanya hardcore kumani na zenyu imwaka ni B4 na gunshot. Na mko kwa menu, tinga mlango tunapita na balkon. Kukojua kwenyu, msi reply kujeni tubanje. Hey, kayole ndo venyu. Mbanga linyanga nyafema gizani, mtani kabake ni tension. Gaba kufanya msako, tukajinda tu kwa keja ya Benson. Lockdown kayole mzima, ilibidi tu survive na pension. Hey, my yeah, missing in action. Mangali nyanga nyafema gizani, mtani kabaki ni tension. Gava kufanya msako, tukajinda sukwa keja ya Benson. Lockdown kayole mzima, ilibidi to survive na pension. Yeah, hey, my yeah, missing in action.
Uwezi nikosa kwa hii kikosi. Afande yu sema tikosa sikosi. Brother chorea kutaki mikosi. Pozi na pisto kwa midia na posti. Nina mami itabado zitoshi. Usitaje beef, nyumboga utoshi. Yangi kwa game una beat na utosi. Ongeza bidiku wa mimi ni cost. Wakati mambanga na patrol, mini kwa tuza bena pack rolls. Deals ni dirty na vag gloves. Kumareju ana my fast love. Keja ni moshi na cast stove. 420 on the passcode. Na kwanga na count upon. Super kituma manubes na upload. Design na washa kimbicho na napitisha. Yan compassion. Super ana nikimbiza. Ntaka mpira. Vince ni marshal. Vijuza niliona kibira. Nyumba ya kato. Ndani ni mansion. Hiline ya mwisho ni puzzle. Alarm ya guanki ni gunshot. Mbanga linyanga nyafema gizani. Mtani kabake ni tension. Gaba kufanya msako. Tukajinda tukwa keja ya Benson. Lockdown kayole mzima. Ilibidi to survive na pension.
Hema ye, missing in action. Mangali nyanga nyafema gizani, mtani kabaki ni tension. Gava kufanya msako, tukajinda sukwa keja ya Benson. Lockdown kayole mzima, ilibidi to survive na pension. Yeah. Ema ye, missing in action.
Mangali nyanga nyofeni, mini lindasu. Nika jificha kwa kija ya faith. Usiku kufika kacheza na chatu. Kama ningori ningori, niko na mbogi, rende bitatu. Manigas and friendly, last time the smell tarat. Sini libaki ni deadly, utakujaje kayole na fendi. Huyo mbunge tulimwacha pending. Kam moja amekali ya kiti, lakini sahi ana roll na Bentley. Yo, unajitategi na weni waburu, unatubeba ufala. Kuja kayole na kutoka njumu, unabaki umeweka lawamo. Sini jaribu, kwetu kuna masimba, na bado na leta tera utadhani Osama. Drill imetoka United Kayole. Tunaizoza ki UK, tunaifanya vi easy rais. Nasimanishi UK.
Mbangali nyanganya fema gizani, mtani kabaki ni tension. Gava kufanya msako, tukajinda sukwa keja ya Benson. Lockdown Kayole mzima, ilibidi to survive na pension. Ema ye, missing in action. Mbangali
nyanganya fema gizani, Mashata Studios.
One time
Mambo on the beat.
Yo, Demakufu George, Vizi miana nafika na Hilux. Wasiku George, sita kuwasha kwa watu relax. Wasiku George, wasiku George, wasiku George. Wasiku George, Vizi miana nafika na Hilux. Wasiku George, sita kuwasha kwa watu relax. Wasiku George, wasiku George, wasiku George. Chini ya maji ka SpongeBob, undercover mini hardcore. Meza nachafua na jean, alafu ma beers a half core. So agapa ni ma puff jacket, uskuje na hizo ma half court. Blunts 20 by 4, 47 ndio rifle. Wako wapi hao ma rifle? Nisha land a rifle. Nimefika na veve legit, nashikisha alafu na beat. Nilianza nikiwa mchanga, side flow iko na cabros. Nikapatana na warazi, awezi sema wao ni cabros. Bizi mebidi wa Medina, wasavu machari na Thamos. Six rings katanos, waliona kwa TV waka switch. Nikuwa madaniel double switch, exam si kupata wiku. Lakini na kwanga tukadi, sibisha nina watu wamekula chumbi. Tutapata na magadi. This is Wasiku George, speed zimiana nafika na Hilux. Wasiku George, sita kuwasha kwa vasu relax. Wasiku George, wasiku George, wasiku George. Wasiku George, speed zimiana nafika na Hilux. Wasiku George, sita kuwasha kwa vasu relax. Wasiku George, wasiku George, wasiku George.
Yeah, wasiku choche cheki minta shine na we wachoke. Take off kaya roke, miss kupera staka zote. Kitu nilianza kitambo, nkiandika rhymes chokwa vitabu. Tiana bishana na babu, shindwe kione kina tadabu. Kauna bonga joni sabora, unajibonga mbali na mi. Nikuchafua lafu jona na wana, ninukishe nuke kala train. Afande sina kipande, lakini bado mi joni fadhe. Nadeku nipeleka wapi, weta jabeju saini na pake. Wreck ni badder than most, tuji madangana. Dom shejwa kwa nini miupenda kuseti na watu wanatakanga form. Nana fly Dubai, nachamara power shine. Lakini si sana juna kam July. Venye mesema punguza panganga. So for now goodbye.
Wasiku George, speed zimiana nafika na Hilux. Wasiku George, sita kuwasha kwa vasu relax. Wasiku George, wasiku George, wasiku George.
Jump out na kimbegega, choma rupu ndani ya impreza. Look free sana na mpesa, mchote na soup to impresa.
Fez wanaipenda na mimi naipenda, cinema romantic rivals. Fez wanaipenda na mimi naipenda, cinema romantic rivals.
Jump out na kimbegega, choma rupu ndani ya impreza. Look free sana na mpesa, mchote na soup to impresa.
Fez wanaipenda na mimi naipenda, cinema romantic rivals. Fez wanaipenda na mimi naipenda, cinema romantic rivals.
Umesikia news, cinema romantic rivals. Ikibidi tunabuy views, manzei must go viral. Ni for real, naoneza proof. Aza nini ma plastic maimbo. One woman misinanga crew, kwa skat nimesunga automatic rifle. I be taking my time with this one. You've been talking and I've been listening. You've been shopping and I've been flexing. You've been plotting on me, man, miswa. Please I'm a stress na mambitwa. Kuzoza ni musti mandikwa. Usibonge uneza lishwa. Skade cheki ahangarisha.
Same clothes but different moves. Same hoes in different crews. I can't smile and be free. The woman I throw a gang sign when I see my goons. I just call up a phone. The hope say that I pulled up too soon. Wanajua tukikuja ni matutu. Tunaingiza zogo hata ngore like who's who, yo. As long as I get my dough, I really don't care if we get along. Hashtag easy, no pressure, mob. Hashtag free the oppression, yo. I didn't forgive him, it's just that me, I forget a lot. Fuck this city, you fuck with me, you might get shot. Boom.
Jump out na kumbegega, choma rupu ndani ya impreza. Look free sana na mpesa, mchote na soup to impreza.
Fez wanaipenda na mimi naipenda, cinema romantic rivals. Fez wanaipenda na mimi naipenda, cinema romantic rivals.
Jump out na kumbegega, choma rupu ndani ya impreza. Look free sana na mpesa, mchote na soup to impreza.
Fez wanaipenda na mimi naipenda, cinema romantic rivals. Fez wanaipenda na mimi naipenda, cinema romantic rivals.
Slipping pill, sipping slimming tea. Ukiguza slim ni tati, deep is the street. Come I'm risty. Who knows sleep? She's dressed on fleek. I'm looking like I'm simping. I'm looking like a sinking ship. Lily lily liri. I'm looking slick. Mom, alipata chini ya pilo ki pistol. Nasiko Detroit Pistons.
Mjoje kudina ivo.
On other people's daughters. Dashman Wuzu. New Harry Potter. Mnabonga, alo, hapo hapo.
Madiva madiva ya ugopi kupiga. Kasi bima yondo istashika. Manso na lika ni koma mzinga. Plus na ririma sio ningifika. Bega kwa bega, dot me drop kwa finya kindena. Ikilia kutahepa, tunaidro kutigitha mamblaina. Eh, ni sisi, scavenge kwa maesto zenu. Manzejo na ikibidi, kas na form tanpata kwenu. Yo, hai kuliko yu epita wa squeezy na itoga Mr. Mawada. Miura bigi paka na power blanda da kashara na mwaga.
Jump out na kimbegega, choma rupu ndani ya impreza. Look free sana na mpesa, mchote na soup to impresa.
Fez wanaipenda na mimi naipenda, cinema romantic rivals. Fez wanaipenda na mimi naipenda, cinema romantic rivals.
Jump out na kimbegega, choma rupu ndani ya impreza. Look free sana na mpesa, mchote na soup to impresa.
Fez wanaipenda na mimi naipenda, cinema romantic rivals. Fez wanaipenda na mimi naipenda, cinema romantic rivals.
Jump out na kimbegega, choma rupu ndani ya impreza. Look free sana na mpesa, mchote na soup to impresa.
Fez wanaipenda na mimi naipenda, cinema romantic rivals. Fez wanaipenda na mimi naipenda, cinema romantic rivals.
Jump out na kimbegega, choma rupu ndani ya impreza. Look free sana na mpesa, mchote na soup to impresa.
Fez wanaipenda na mimi naipenda, cinema romantic rivals. Fez wanaipenda na mimi naipenda, cinema romantic rivals.
Gemma Khufu, the street king. From nothing to something.
Ukipanda ligi unafaa kujigamba. Uflex uwaka garama. Shori ya 10, sura ni safi, taki mascara. Pepo Z, bada ya janta, leta mabrama. Kisemu unajifanya, siko ubaya. Bei mepanda, bei mepanda, bei mepanda. Siko ubaya, bei mepanda. Kisemu unajifanya, siko ubaya. Bei mepanda, bei mepanda, bei mepanda. Siko ubaya, bei mepanda. Bada ya janta, leta mascara. Siko ubaya, bei mepanda. Bei mepanda, design ya irori. Uswahili nusema bei ni gali. Saki yo mchezo ya ndai ni ndai. Bei mepanda na pre-Ferrari. Kani kurau ni very early. Kuzikusanya ni daily habit. Tenebe na iga van pasi. Bei panda katoka senali. Bei mepanda lakini ya PS5 tunangoja ishuke. Jendi mechi ya zilali kwa kamba. Hamuta zikosa shoke. Bei mepanda na jifanya bubuka story ubongi ya pake. Bei mepanda katoka msupa nikanza kusuka madake. Kapo arifu sekundi ya alisare.
Nani kwa nini?
Bei panda kukinyesha wechorea manganya.
Nani kwa nini?
Feo panda. Bei mepanda na data nasha.
Nani kwa nini?
Kuni kwa stepfather. Niko na kwetu mini jausonga. Nikiukata sizi zikuwa langata. Nasipigi lap kasi ganji minitua. Panda bei mbaka hita simi unafanya kazi poa. Koli pata rono uliza nani aliko hoa. Wete ikuwa ndoa naona bado jatoboa. Goma kemi shiko unakatika shua. Tripiki kubali we mwagika loa. Ukipata yela na mijipa loa. Nani smutha menyoa. Basinga tabomoa. Statu minataka isundua po kando ya mboya. Mana heavyweight mini black de la hoya. Hapa kila kesi tunasolve bila lawyer. Jaisi ya Edgar, Jaini ya Soya. Ukipanda ligi unafaa kujigamba. Kuflex uwaga garama. Ratu shori ya 10, sura ni safi, taki mascara. Pepo Z, bada ya janta, leta mabrama. Kisemu unajifanya, siko ubaya. Bei mepanda, bei mepanda, bei mepanda. Siko ubaya, bei mepanda. Kisemu unajifanya, siko ubaya. Bei mepanda, bei mepanda, bei mepanda. Siko ubaya, bei mepanda. Bada ya janta, leta mabrama. Siko ubaya, bei mepanda.
Bei mepanda, nilipe ndo nije matanga. Mina kuita mshamba, kwa unangoja nirudi moshaga. Zidile mboka mina pango, sinilipe nikado unachanga. Ati pop, pop, ey, buda minita kukanga. Nipete lipatanga chanda.
Nani kwa nini?
Bei mepanda, usiku nikati napanga.
Nani kwa nini?
Sina kitanda, safari nasonga nanganya. Ambia maheta wafunge kwenye mikanda. Kidome mekuja kuhanya, venye natesa ni vol kupanda. Vol kupanda, kwenye videsa na chocha na TK. Bass on bass kutamba, veni kubaya tumeleta DK. Fresh tadani ni PK, umesta ufengoja ni PK. The donkey sema ni CK, Kenya na mini, Buddha ni shike. Ni simba lakini ni jike na bado na winda sobana ni pishe. Hikitu lazima ijipe na mini kumachwa dijimbili wike. Kani kolabo sipea ni sare dumipe likanje the weekend. Sikurupu kwenwa timini lipuke na uwa ndo nyinyi mzike. So bei mepanda, Buddha nasema ti bei mepanda. Na bei kipanda, mi wanachachisha kama makanga. Lisare kibanda, walata heri nikose kumanga. Bei mepanda, wacha kulia tiku kwa dimanga.
Kipanda ligi unafa kujigamba, kuflexu waga garama. Rakik shori ya ten, sura ni safi, itaki mascara. Depo zi, bada ya janta, leta mabrama. Wakisema unajifanya, siko ubaya. Bei mepanda, bei mepanda, bei mepanda, siko ubaya. Bei mepanda, wakisema unajifanya, siko ubaya. Bei mepanda, bei mepanda, bei mepanda, siko ubaya. Bei mepanda, bada ya janta, leta mabrama, siko ubaya. Bei mepanda.
Kuna kunanyesha, chances za kushandwa zinanipa extra pressure. Kiduli kwa mrazi, utoboka mdesha juya pressure, pressure. Msana ni hala ni mdema na wife kwa kitanda. I'm not gonna do this game. Sented to quit my day job, lakini obsessions zinanipa extra pressure. Kuna kunanyesha, chances za kushandwa zinanipa extra pressure. Kiduli kwa mrazi, utoboka mdesha juya pressure, pressure. Msana ni hala ni mdema na wife kwa kitanda. I'm not gonna do this game. Sented to quit my day job, lakini obsessions zinanipa extra pressure.
Yes, si activist, tinaka ujui mana active ni. Bad parties lit, tumejinda sumtana mangyosu wa varsity. High school Z, atutaki scene, yo. Si, tuna ethics, sisi wa reckless G. Arif alipewa long ride juzi, life marambili 50. Ati alikuwa wrong side, saya shooting according to Griffin. Life bulletin, sipata straight from KOT. Ndugu ya Sule, visually, wananita D.O.P. On the loose card and Schmida, akujua tukiwa configures. Always root kwa speaker, mbaka motion azizi pita. Constantly number moja, Johnny na goro azizi isha. Roba Rijo Goro, dwalivuka na sadaka ya sitam. IG Bonnet, the retired of late. IG model, same time, Miriata ninge fish kwa lake. Liambia shori ya sika mta, kama ajapiga tenje. La sinare, kuenda BN, lipatwa red handed. Afanda linambia nsirande, rande, ata ningia kibare. Savage, waka mande, lingi ofena open. Kabonga na bigi matope, ngombe leo na mimi mnyonge. Rhymes ain't you stolen, pia kicks na whip, hamko boli.
Niko kuna kunanyesha, chances za kushandwa, zinanipa extra pressure. Kidungi kwa mrazi, utoboka mdesha juya pressure, pressure. Msana ni hala ni mdema na wife kwa kitanda. I'm not gonna do this game, same time to quit my day job. Lakini obsessions, zinanipa extra pressure. Niko kuna kunanyesha, chances za kushandwa, zinanipa extra pressure. Kidungi kwa mrazi, utoboka mdesha juya pressure, pressure. Msana ni hala ni mdema na wife kwa kitanda. I'm not gonna do this game, same time to quit my day job. Lakini obsessions, zinanipa extra pressure. Nelai bashanga tot, doni rom Nairobi na nijue baby daughter. Nasikia kuna vital parcel imetrop, niko ready kuichota. Southern province kwa plot ya blue ndio malio mjoro anatoka. Fuck what the point is, even before COVID-19 ilikuwa heavy smoker. Hivi ndo venye Ford muendanga, contraband illegal kwa masachet na ikanga. 24 hours niko locked on my girlfriend zivo like corona na mbamba. Nasijogo padeni, naitwanga Dutchman Mwizi, sinanga profession. Last time yo pandemic, nilikuwa lockdown 2 weeks bila ta provision. Ni ratio mkia luyo shori ni msotu ngejuana, shida ni mrongo. Manz niko action packed, wasoro ni misomo, kitu wana nishida ni mdomo. Hii ni big deal trip, lina wamezisha loud maridadi, nasi wanga mabangi miraa. Last victim kwa crime, analia ni mkazi ya rough na in fact, alikuwa lucky enough. Gwari alfajiri tuko on, uroza tani ni majira. Raukia marikiti kubai na nasi za mratina. Rongrende, suzi kuki anga ndani ya rental. Sema mama pima, chini ya kiti. Nilipata bro ame switch after kusani fubisha ni mzima. Fukes nilishoot operative mapema. Sijai penda fans kunisha tot na temper. After kukanga na cash out na hepa. Nimekuwa marufu na tepa. Utawika kwa ngeta, nyonde sita hepa kwa mti kwa nekta. Mini arteta, debt collector. Mrenga ni wrong inakanika Audi na sepa. Niko kuna kunanyesha, chances za kushandwa zinanipa extra pressure. Kidungi kwa mrazi, utoboka mdesha juya pressure, pressure. Msana ni hala ni mdema na wife kwa kitanda. I'm not gonna do this game. To quit my day job, lakini obsessions zinanipa extra pressure. Niko kuna kunanyesha, chances za kushandwa zinanipa extra pressure. Kidungi kwa mrazi, utoboka mdesha juya pressure, pressure. Msana ni hala ni mdema na wife kwa kitanda. I'm not gonna do this game. Same time to quit my day job, lakini obsessions zinanipa extra pressure.
Walidhani kovu mina cheza, ntilo kacheza na pesa. Mlena lishandwa chikoni kwa kejo, utashindwa ni dama mape. Beef miaka kumi na weka, manzu na imagine your pressure. Super na daya janyesha, pressure, pressure, extra pressure. Ready for war, doma na sudi shisembe kinyeji na raw. Morio ni pedi na likuwa gana mto, lakini mambanga wali mshika na ndom. Irende ni wrong, irende ni rogue, rende ya umo. Mahali minenda bubesku, come on anita the African Al Capone. Cheki, seti, sensi, medi. Skelia na dai tusele, juhini geri na geri. Talelea lulu na Mr. Berry, nina mandugu na lisha daily. Ogopa waroro wanaitwa njeri, lakini mini na wawili wanyeri.
Life ina change, fans wana die at discuss ya na manga fit. Tulishinda kwa gazette, squeeze tuko kwa makava za magazine. Avocado juu ya bread, songa kando nyi watoto wa majarin. Hapa rapa wezi meka, liacha kuroga, squeeze chalia na sing. They cool with the kids, stay with the homies, we full in the crib. Jadishu kibonga, mi bora ni cool ni fit, ni shoot ni pee. Stay shit, high lipi, jeki jomi wanga king. Side chick ni aringi, wife alikuja na kid.
Demakufu! Ndiyo jacket, nime go loco, space kia joto. Mina niliplanizo koto, manza imedil, bitches a loto. Wako cute, mafansi, fame ya inoro, off time ya road show, napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, kazma ni team yon loto. Triple XL, ndiyo jacket, nime go loco, space kia joto. Mina niliplanizo koto, manza imedil, bitches a loto. Wako cute, mafansi, fame ya inoro, off time ya road show, napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, kazma ni team yon loto.
Nilipitia kando na wasoro, shandika janol. Ati must mege ukata. Skilla hustle na ingiza muscle. Nyongo low kwa dance floor. Next thing, gunshot. Tulimtoka tuvi clean before shit joy get real. Atunanga saa, ata minute, sini team no sleep. Views flani, zimerunda mgali, suko Paris. Njeri ya shakwa addict. Friday clubbing, Sunday tunaona padri. Site nangoja verdict, atiju ya gun tulikari. Though according to ballistics, inaonyesha jolly message. Na unachocha body count ati imefika sitini. Saidi waliko skipindi, ati walikuwa mekujia mwili. Pop boy, DCI, walikusha ucheze chini.
Triple XL, diyo jacket, nime go loco, space kia joto. Mina niliplanizo koto, manza imedil, bitches a loto. Wako cute, mafansi, fame ya inoro, off time ya road show, napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, kazma ni team yon loto. Triple XL, diyo jacket, nime go loco, space kia joto. Mina niliplanizo koto, manza imedil, bitches a loto. Wako cute, mafansi, fame ya inoro, off time ya road show, napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, kazma ni team yon loto. Mgrande ndiyo logo, tunawapa moto, kati farundogo. Leta utia jungiza joto, mshikaji utageuzo, mshaki na arosto. Ganji mwiyo nanga kwa ndoto, misi na mchoro, manzi mini kwa msoto. Manzi alilepa na mtoto, sababu ya botolo limebaki na alosto. Stage mupa inanga na kondom, girls kamisi wanazirusha random. Dawafanya vina lifanya, kaldrogo kalisi, mother of dragons. Leta mengo, mini leta vita, sabu kani damu, itatiririka. Kani bundle zangu ni magiga, misi binadamu, enda ita Jesus. Manzi yako, yuni ita zedi, ati munga mini papi. Pull up na ngeus hatari, na wala simlami, hamelanin tapping. Nime come through kama atheist, kill ndani ya mosque, mwarabu ndio racist. Kill kila kitu vi authentic, sare DCI wakistadizo forensics. Story ya kutoka kehuti, kwani nimekimbisha wangapi? Deep is street bila utani, ops wako wapi ni chipin maukapi. Mwitu wa Mr. Macontraband, nastaki mabishano. Mwitu wa Carlos Gambino, Lucky Luciano. Triple XL diyo jacket, nime go loco, space kia joto. Mina niliplanizo koto, manza imedil, bitches a loto. Wako cute, mafansi, fame ya inoro, off time ya road show, napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, kama ni team yon loto. Triple XL diyo jacket, nime go loco, space kia joto. Mina niliplanizo koto, manza imedil, bitches a loto. Wako cute, mafansi, fame ya inoro, off time ya road show, napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, kama ni team yon loto.
Triple XL diyo jacket, kama ni awadi, haiko kwa market. Fala alikuja na babake, duanzi, watu alirudu na makraches. Nivi simple boy ndio manake, sit kwa mabangi, waragiza masachet. Super bache wa garache, trende limdishi tulifanyaga buffet. Hii ni wrong dede kumamake, kuzoza nlazima cause nigga we popping. Mbono unapanja na masanse, kafanye mpasho unapenda reporting. Bonga hapo ista na usichoke, lakini hizi situ stoke. Wali uma bro I washe, lakini situ lilipapot now it's okay.
Sifatagi weather, kwa kila weather na dugaga weather. Pale gesa, tunarowesa, vibe imewe, weza. Buda wirashi lize chesa, ungetulia ni vile huna pesa. Ni hater na tiana ni penda, hiyo return to sender. Hii ni ya mamori wa nzenza, wale wameshika mangondo. Hini ya wasupa mebeba kubeba, this ya napita na rono. Kimia, kimia abudo siponge whatever, kimia nisize inoro. Kwanzo efala nifanye favor, zima yofegi ni washa kikoro. Fuck it, fala tulimpata offside. Ngumi mbaka meze taxi, kumbe uonaga mdomo ukiwa offline. Malapi tulibaga hostel, tulenda kuziuza wholesale. Itabidi mekula mabakshi, shende kidisho na juaga we all fine. So wezi ni show na mix, naingiza biashara ndani ya form. Backstage nina mzinga ya chrome, sigara na jaba ya kariyako. Hiyo ndo hali ya show, wachana na mimi pambana na hali yako. Siwezi marinate popo, siwezi jichocha na mariaction. Boom.
Triple XL diyo jacket, nime go loco, space kia joto. Mina niliplanizo koto, manza imedil, bitches a loto. Wako cute, mafansi, fame ya inoro, off time ya road show, napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, kazma ni team yon loto. Triple XL diyo jacket, nime go loco, space kia joto. Mina niliplanizo koto, manza imedil, bitches a loto. Wako cute, mafansi, fame ya inoro, off time ya road show, napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, kazma ni team yon loto. Triple XL diyo jacket, nime go loco, space kia joto. Mina niliplanizo koto, manza imedil, bitches a loto. Wako cute, mafansi, fame ya inoro, off time ya road show, napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, kama ni team yon loto. Triple XL diyo jacket, nime go loco, space kia joto. Mina niliplanizo koto, manza imedil, bitches a loto. Wako cute, mafansi, fame ya inoro, off time ya road show, napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, kama ni team yon loto.
Kufu, the Street King, you better recognize. For more, log on to www.demakufu.co.ke.
Demakufu, hey, from nothing to something. For the people aspiring to become a DJ like Street King DJ Demakufu, you can visit us at Wakulima House around Barikiti Market, Nairobi, Kenya.
Cheki fala me kam na mezuba na na cheki adi subare mambari me kam na me
Demakufu.
Cheki fala me kam na mezuba na na cheki adi subare mambari me kam na meja subare mambari me kam na meja subare mambari me kam na meja cheki fala me kam na mezuba na na cheki adi subare mambari me kam na meja subare mambari me kam na meja subare mambari me
kam na kinini kidududu kam na kinini kibukudu Come na kinini ki shh shh ki ki ha ha. Ani come na kinini ki du du du. Come na kinini ki buku du buku. Come na kinini ki shh shh ki ki ha ha. Na imeja ki buku du du. My guy, he's a toy. Ziwa urush na mina ji enjoy. Tulua boom brush. HK ya Michael Brooklyn na Missy Boys sina jongo sina form sina cheddar bila mbesha still machaji walichuna ngeusi una mattress kwako sema form munga mjinga niko zone boss curfew magiza niko biz shwadi ting alikujia magizgiz I'm sorry ili dim I'm sorry ili medim I'm sorry ili dim I'm sorry ili medim I'm sorry I
Subaru na kam na mambaru wa mekrom Zaidi ya mzinga na zile vitu wrong Munga saboy ya pachuom na mepong Digitali jabakali shikisha na dosh Maisha posh na maomre wa pale nkana nkoch Taxi na magego za ugoro zinawaka shinda torch za magwatch Idhani mbaya lola mbota lola watch Yeah yeah kwa idarasa mindo teacher mindo coach Zime waka zime liet zime mwatch Mbare aga deshe atunaka sheshe Maybe tukudyokore na tukufanya gepeshe Boom boom Yeah 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 yeah
Boom
Cheki fala me kam na me zubana na cheki adi Subari ya mambari me kam na meja Subari ya mambari me kam na meja Subari ya mambari me kam na meja Cheki fala me kam na me zubana na cheki adi Subari ya mambari me kam na meja Subari ya mambari me kam na meja Subari ya mambari me
kam na meja Ani kam na kinini kidududu Kam na kinini kibukudukuku Kam na kinini kishishish Ani kam na kinini kidududu Kam na kinini kibukudukuku Kam na kinini kishishish
Zeo mshika zaki white boy Akiwa madu ya riyomo na cock toy Icho kidiu raisi kufanye winge kwa soil bro Na kidiu ragudungwa na rock boy Boy, atuitishi ruhusa kuguza Tunaishi nchi raisu tundura Na ukisnitch juu ya click unasundwa Shock deli tunakam kuchunguza Umbwa Cock dating kaumekam kutunyuria Finger imekwama kwa trigger unabuya Sikamu kiwa steam kautaki kupanguzo ni genje Njegi walikam kuwa
well. Alikam na kidududum-tum Kama hawamini uneza kugulum Saizo jaba ni maini na kindukulu Walifanya zote zishuke chini pungulu Atiskade ame change Atiskade ame change Kwanu na expect ni fathia kiku bless ni mapupu Bitch nigga manze kuva vest Cheki dosh dosh Hakuna raka manze tuapeleke most most Chungo sipate baraka waseme ni wash wash Lifanyo toe kila kitu kwa mbosho Kina waka popote umoroto Matoa toa msupa wako akipewa kiboko
Cheki fala mekam na mezuba na na cheki adi Subari ya mambari mekam na meja Subari ya mambari mekam na meja Subari ya mambari mekam na meja Cheki fala mekam na mezuba na na cheki adi Subari ya mambari mekam na meja Subari ya mambari mekam na meja Subari ya mambari mekam
na meja Ani kam na kinini kidududu Kam na kinini kibukudukuku Kam na kinini ki shh shh ki ki ha ha Ani kam na kinini ki du 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 Kam na kinini ki buku du kum Kam na kinini ki shh